tunula ko mulira nyumirwa oli mulunjo sanye kuwanibwa obakisoka westo neko olabo wangulo mutima gwangi akwenkano yotanazalibwa
Remember to subscribe.